Westsidemusicblog.net.
No mavuto pa company, no Messi, KD, the best rapper. Bunga Music International, Bobin to YC. Program. Yuru Mavare, Oda Museanga, Italuna Future, Bagatakulu Nani Future. Musea mwali komboni kule mukulo alubukoni kate kutele mina muboni kilu nabale wana musea nga kialu na future wakate kunu nani future kilu nabale wana musea mwali komboni kule mukulo alubukoni kate kutele mina muboni Bakutiwa
Mabusi ubi musiai
Wali kombo nizaruna
Mabusi ubi musiai Unavana badu wa matokwani
Matokwani
Hele lusina mwaine kepulani Ulani
Masika na zapoti palapa Walikani kulu kreshe tusa mwabupilo Kono ena jehova Una nuki kulume pale
Chakulu nani future
Kilu nabale Bono musea mwali komboni Kule mukulo alubukoni Kache kutele mina muboni Kilu nabale
Bono musea nga
Chakulu nani future
Chakulu nani future
Kilu nabale Bono musea mwali komboni Kule mukulo alubukoni Kache kutele muna mugoni Mawa muna balula pele langa bunde Mawa muna balula pele lago maswe Weza zende bali kize maswe Mwilimu waka nituse kuze maswe Watu kubona eni sinatuso Wena Jehova unifile lituse
Wana vanise anga Kache kuse vanite anga
Wana vanesu kupilo kima sunda Eni la pelanga ni daily la sunda Mwilimu waka uni alavile Semuni bidabu maswe muswabile Ise Kilu nabale
Mwema fute
Ode masambanda Ise Italu na future
Ise Baka chekunu nani future
Kilu nabale Ode musea mwali komboni Kule mukulo alubukoni Kache kutele mina mugoni Kilu nabale
Ode musea nga Chakulu nani future
Kilu nabale Bono musea mwali komboni Kule mukulo alubukoni Kache kutele mina muboni Ikutoza mina
Alikoni kubereka
Abupilo wakana Mulimu waka Yena yazila abupilo waka
Nisike wena mutu mutu Yato nilo ya nisitutu
Awa Nemulu seanga Kacheguse mulu kupanga Kacheguse mukala kupota Kamulu luki
Kilu nabale
Bona museanga
Kaitali
na future
Baka chekulu nani future
Kilu nabale Bona musea mwali komboni Kule mukulo alubukoni Kache kutele mina muboni
Kilu nabale Bona musea nga
Kutalu na future
Baka chekulu nani future
Kilu nabale Bona musea mwali komboni Kule mukulo alubukoni Kache kutele mina muboni
Kilu nabale Bona musea nga Kutalu na future Baka chekulu nani future
Kilu nabale Bono musea mwali komboni Kule mukulo alubukoni Kache kutele mina muboni
Kilu nabale Bono musea nga
Kutalu na future
Baka chekulu nani future
Kilu nabale Westside Musicblog.net.
Kule bupilo alubukoni, kache kuchwele mina muboni.